igitabo abahanuzi n'abami igice cya 12 kuva Iyezereri ukagera Horebu. Kubwo kwica abahanuzi ba Bayali, inzira yari ikinguwe kugira ngo umurimo w'ubugorozi bukomeye mu by'umwuka ukomezwe mu miryango 10 yo mu bwami bw'amajyaruguru. Eliya yari yagaragarije abantu buhakanyi bwabo, yari yabahamagariye kwicisha bugufi mu mitima yabo kandi bakagarukira Uwiteka. Urubanza rw'Imana rwari rwamaze gushyirwa mu bikorwa, abantu bari bihannye ibyaha byabo kandi bari bemeye ko Imana yabasekuruza ariyo Mana ihoraho. Kubw'ibyo rero, umuvumo w'ijuru wari ku gihugu wagombaga gukurwaho kandi n'imigisha imara igihe gito babonaga mu buzima bwabo ikongera igatangwa. Igihugu cyagombaga guhemburwa n'imvura. Maze Eliya abwira Ahabu ati, haguruka ufungure kuko numva haza kugwa imvura y'impangukano. Amaze kumubwira atyo, umuhanuzi arazamuka ajya mu mpinga y'umusozi ajyanywe no gusenga. Nabwo Eliya yabwiranye ishema Ahabu kwitegura imvura igiye kugwa abitewe n'uko hari igihamya kigaragara cy'uko hari ibitonyanga byendaga kugwa. Umuhanuzi ntiyabonaga igicu na kimwe mu kirere kandi nta no guhinda kw'inkuba yari yumvise. Icyo yakoze gusa ni ukuvuga amagambo umwuka w'Uwiteka yaramuteye kuvuga, ariko kandi bitewe no kwizera kwe kwari gukomeye. Muri uwo munsi wose yari yakoze iby'Imana ishaka ashize amanga kandi yari yagaragaje uko yiringira ubuhanuzi bw'ijambo ry'Imana atazuyaza. Noneho ubwo yari amaze gukora ibyo yari ashoboye gukora byose, yari azi ko nta kabuza ijuru riratanga imigisha yasezeranywe. Ya Mana yari yarohereje amapfa ni nayo yari yarasezeranye ko aharagwa imvura nyinshi nk'ingororano iturutse ku gukora ibitunganye. Noneho Eliya yategereje kugwa kwa ya mvura yasezerano. Yicishije bugufi maze yicara hasi, yubika umutwe mu maguru, maze yinginga Uwiteka mu cyimbo cy'Abisirayeli bari bihani. Eliya yohereje umugaragu we inshuro nyinshi mu mpinga y'umusozi ahari hitegeye inyanja ya Mediterane, kugira ngo arebe niba hari ikimenyetso kigaragara cyerekana ko Imana yumvise gusenga kwe. Inshuro yose yamwoherezaga, uwo mugaragu yagarukanaga igisubizo kimwe ngo ntacyo mbonye. Ntabwo umuhanuzi Eliya yarambiwe gutegereza cyangwa ngo atakaze kwizera, ahubwo yakomeje gusaba yinginga. Umugaragu yagarutse inshuro esheshatu amuzaniye igisubizo kivuga ko nta kimenyetso cy'imvura abonye mu kirere. Eliya yongeye kumwohereza ku nshuro ya 7 nta bwoba afite, maze kuri iyi nshuro umugaragu wagarukana ijambo rivuga ngo dore mbonye igicu gito kingana n'ikiganza cy'umuntu kiva mu nyanja. Ibyo byari bihagije. Ntabwo Eliya yategetse ko ijuru ribanza kwijima. Kubwo kwizera, ako gacu gato yakabonyemo imvura nyinshi, maze akora ibihuje no kwizera kwe, ahita atuma umugaragu we kuri Ahabu ngo agende amubwire ati, itegura igare ryawe, umanuke imvura itakubuza. Kubera ko Eliya yari umuntu ufite kwizera gukomeye, byatumye Imana imukoresha muri icyo gihe cy'akaga gakomeye mu mateka ya Isirayeli. Ubwo yasengaga, ukwizera kwe kwarazamutse, maze asingira amasezerano y'Imana, akomeza gusenga kugeza ubwo gusaba kwe kwasubijwe. Ntabwo yategereje igihamya gishyitse cy'uko Imana yamwumvise, ahubwo yari afite ubushake bwo kwiyemeza gukora ibintu byose ashingiye ku kimenyetso gito cyane cy'ubuntu bw'Imana. Kandi ibyo Eliya yabashishijwe n'Imana gukora bishobora gukorwa n'abantu bose aho baba bakorera hose mu murimo w'Imana, kuko umuhanuzi wo mu misozi y'i Galeyadi yavuzweho ibi ngo, dore Eliya yari umuntu umeze nkatwe, asaba cyane ko imvura itagwa. Imvura imara imyaka 3 n'amezi 6 itagwa. Yakobo igice cya 5:17. Ukwizera nk'uku kurakenewe muri iyi si ya none. Ni ukwizera kuzafata amasezerano y'ijambo ry'Imana kukayakomeza kandi ntikwemere kuyarekura kugeza igihe ijuru ryumvise. Bene uku kwizera kutwomatanya n'ijuru kandi kutuzanira imbaraga zitubashisha guhangana n'imbaraga z'umwijima. Kubwo kwizera, abana b'Imana baheshejwe gutsinda abami no gukora ibyo gukiranuka no guhabwa ibyasezeranyijwe no kuziba iminwa y'intare no kuzimya umuriro ugurumana cyane no kugira ubugi bw'inkota no gukurwa mu ntege nke bagahabwa imbaraga nyinshi no kuba intwari mu ntambara no kunesha ingabo z'abanyamahanga. Abaheburayo igice cya 11:33-34. Kandi kubwo kwizera uyu munsi tugomba kugera ku rwego rwo hejuru rw'umugambi Imana idufitiye. Byose bishobokera uwizeye. Mariko igice cya 9:23. Ukwizera ni ikintu cy'ingenzi kiranga isengesho ritsinda, ariko utizera ntibishoboka ko ayinezeza, kuko uwegera Imana akwiriye kwizera yuko iriho ikagororera abayishaka. Kandi iki nicyo kidutera gutinyuka imbere ye, nuko twumva iyo dusabye ikintu nk'uko ashaka, kandi ubwo tuzi ko yumva icyo dusabye cyose, tuzi nuko duha ibyo tumusabye. Abaheburayo igice cya 11:16 n'urwandiko rwa mbere rwa Yohana igice cya 5:14-15. Dukwiriye kubwira Data twese ibyo twifuza, dusaba ibyo yasezeranye byose kandi dufite ukwizera kudacogora nk'uko Yakobo no kwihangana kutadohoka nk'uko Eliya. Data sigarana umurimo wo gusohoza ijambo rye kubwo kurengera icyubahiro cy'intebe ye y'ubwami. igihe Ahabu yiteguraga kumanuka, umwijima wa nimugoroba wari utangiye kubudika ku musozi Karumeli. Hashize umwanya muto, ijuru ririhinduriza, ryuzura ibicu n'umuyaga, hagwa imvura ya rukokoma. Nuko Ahabu yurira igare rye agiye Yezereli. Ubwo yerekezaga mu murwa ibwami muri uwo mwijima n'imvura y'umugaru, Ahabu ntiyashoboraga kubona mu nzira imbere ye. Eliya umuhanuzi w'Imana wari wakoreje Ahabu isoni uwo munsi imbere ya rubanda, agategeka kandi akica abatambyi ba Ahabu basengaga ibigirwamana, yarakizirikana ko Ahabu ari umwami w'Abisirayeli. Noneho yakoze igikorwa cyo kubaha umwami kandi ahawe imbaraga n'ubushobozi bw'Imana, yiruka imbere y'igare ry'umwami Ahabu aramuyobora amugeza ku irembo ry'ibwami. Muri iki gikorwa cy'impuhwe intumwa y'Imana yakoreye umwami w'umunyabyaha, hari icyigisho gihabwa abantu bose bavuga ko ari abagaragu b'Imana, nyamara bakaba bishyira hejuru bakikuza. Hariho abantu bumva bafite icyubahiro ku buryo batakora igikorwa babona ko gicishije bugufi kuri bo. Bahera mu rungabangabo rwo gukora n'umurimo wa rukenewe babitewe no gutinya ko abantu bababona bakora umurimo w'umugaragu. Bene abo bafite byinshi bagomba kwigira ku rugero rwa Eliya. Ku bw'ibyo Eliya yari yaravuze, ubutaka bwari bwarimwe ku butunzi buva mu ijuru. Eliya yari yarubahishijwe n'Imana mu buryo bukomeye cyane, igihe ubwo yasengaga ku musozi Karumeli umuriro waturutse mu ijuru ugakongora igitambo. Ubwo Eliya yicaga abahanuzi basengaga ibigirwamana, amaboko ye yari yarashyize mu bikorwa iteka Imana yari yaciye. Ikindi kandi, Eliya yari yasabye ko imvura igwa, maze isengesho rye rirasubizwa, maze imvura iragwa. Nyamara kandi na nyuma y'intsinzi zikomeye, aho Imana yari yanejejwe no guhesha icyubahiro umurimo Eliya yakoreye mu ruhame, Eliya yari agifite ubushake bwo gukora umurimo w'umugaragu wo ku rwego rwo hasi. Bageze ku irembo ry'i Yezereli, Eliya na Ahabu baratandukana. Umuhanuzi Eliya ahitamo kwigumira hanze y'inkike z'ibwami, maze yizingazinga mu mwitero we yiryamira hasi. Nuko umwami yinjira mu marembo, maze bidatinze agera mu nzu ye. Ahageze atekerereza umugore we Yezebeli ibintu bitangaje byabaye uwo munsi, ndetse n'uko ubushobozi bw'Imana bwigaragaje bikomeye, bikereka Abisirayeli ko Uwiteka ari we Mana nyakuri, kandi Eliya nawe akaba ari intumwa yayo yitoranyirije. Ubwo Ahabu yabwiraga umwamikazi ibyo kwicwa kw'abahanuzi ba Bayali, Yezebeli wari winangiye umutima kandi atihana, azabiranywa n'uburakari bukaze. Yanze kwemera ko mu byabereye Karumeli harimo kwigaragaza k'ububasha bukomeye bw'Imana, bityo akomeza gusuzugura, arihandagaza avuga ko Eliya agomba gupfa. Muri iryo joro intumwa iragenda ikangura umuhanuzi wari unaniwe cyane, maze imubwira ibyo Yezebeli yavuze agira ati: "Ubugingo bwawe ni ntabuhwanya n'ubwabo ejo nk'iki gihe, Imana zizabimpore ndetse bikabije." Byagaragaraga ko nyuma yo kwerekana ubutwari nta mususu, nyuma yo gutsinda uruhenu umwami Ahabu, abatambyi ba Bayali ndetse na rubanda rwose, Eliya atajyaga na rimwe kwemera gucika intege cyangwa kugira ubwoba. Nyuma Eliya wari waragize umugisha wo kubona ibihamya byinshi byo kwitabwaho n'Imana kuje urukundo, ntiyabuze kugira intege nke za muntu, maze muri iyo saha kwizera n'ubutwari bye bimuvamo. Abuze uko agenza, ahita abyuka vuba vuba, imvura yagwaga ari nyinshi kandi umwijima wari ugose impande zose. Eliya yibagirwa ko mu myaka itatu yari ishize Imana yari yaramuyoboye ikamugeza aho yihisha urwango rwa Yezebeli, ndetse n'uko umwami Ahabu yamushakishaga, maze noneho Eliya arahunga kugira ngo akize ubuzima bwe. Ageze i Berisheba, aba ariho asiga umugaragu we, ariko agenda wenyine urugendo rw'umunsi umwe mu ishyamba. Ntabwo Eliya yagombaga guhunga ngo ave aho yakoreraga umurimo we. Yagombaga guhangana n'iterabwoba rya Yezebeli, agasaba Uwiteka wari wamutumye guharanira icyubahiro cye amurinda. Yagombaga kubwira iyo ntumwa imubwiye uko Yezebeli yavuze ko Imana yiringirira murinda urwango rukomeye rw'umwamikazi. Hari yashize amasaha make gusa amaze kubona kwigaragaza gukomeye k'ububasha bw'Imana, kandi ibi byagombaga kumuha icyizere cy'uko noneho Imana itazamutererana. Iyo aza kwigumira aho yari ari, iyo agira Imana ubuhungiro bwe n'imbaraga ze, maze agahagararira ukuri ashikamye, aba yarakingiwe kugirirwa nabi. Imana yajyaga kumuha indi ntsinzi ikomeye ikoresheje kohereza ibihano byayo kuri Yezebeli, kandi uburyo umwami na rubanda bajyaga gukorwa ku mutima byajyaga guteza ivugurura rikomeye muri Isirayeli. Eliya yari yariteze ko hazabaho ibintu byinshi bitewe n'igitangaza cyakorewe ku musozi Karumeli. Yari yariringiye ko nyuma y'uko kwigaragaza k'ububasha bw'Imana, Yezebeli atazongera namba kugira ububasha ku ntekerezo za Ahabu, ndetse ko muri Isirayeli hose harabivugurura ryihuse. Umunsi wose yamaze mu mpinga ya Karumeli yari yakoze cyane, nyamara ntiyagira icyo arya. Ariko nubwo uwo munsi yari yakoresheje imbaraga nyinshi, n'igihe yayoboraga igare rya Ahabu ryerekeza ku marembo y'i Yezereli, yari agifite imbaraga. Nyamara Eliya yagize imyitwarire akenshi ikunze gukurikira ukwizera gukomeye n'intsinzi ihebuje. Yatinye ko ivugurura ryatangiriye ku musozi Karumeli ridashobora kumara igihe, bityo afatwa no kwiheba. Eliya yari yaherewe ikuzo mu mpinga za Pisiga, ariko noneho ubu yari mu kibaya. Igihe yakoraga ibyo abwirijwe n'ishobora byose, yari yarabashije gutsinda ikigeragezo cyo kwizera gikomeye cyane, ariko muri iki gihe cyo gucika intege, ubwo ibikangisho bya Yezebeli byumvikanaga mu matwi ya Eliya kandi uko byagaragaraga Satani nawe akaba yarakoreraga mu migambi mibisha y'uyu mugore w'umunyabyaha. Ibyo byatumye Eliya atakaza gushikama ku Mana kwe. Eliya yari yarahawe ikuzo birenze urugero kandi yari yarabyitwayemo neza cyane. Ariko noneho Eliya yibagirwa Imana maze afata urugendo arahunga ajya kure kugeza ubwo yisanze mu ishyamba ry'inzitana ari wenyine. Kubera kunanirwa cyane, Eliya yicara munsi y'igiti cy'umurotemu kugira ngo aruhuke. Ubwo yari yicaye aho, araterura yisabira gupfa. Ati, Uwiteka, ndarambiwe. Icyabimara nuko ubu wakuraho ubugingo bwanjye, kuko ntaruta basogokuruza ubwiza. Eliya wari wahunze ari kure cyane y'aho abantu batuye, umutima we waremerewe cyane no gucika intege gukomeye, bityo yifuza kutazongera kureba mu maso y'abantu. Amaherezo ubwo yari atentebutse, agwa agacuho arasinzira. Mu byo abantu bose banyuramo, hajya habaho ibihe byo kubura ibyo bari biteze no gucika intege gukomeye. Iyi bari iminsi y'umubabaro, kandi biba bikomeye cyane kwizera ko Imana ikiri icyita ku bana bayo bari ku isi. Icyo gihe niho abantu benshi bareka kwiringira Imana, maze bakabatwa no gushidikanya, bagafatwa mu ngoyi yo kutizera. Iyaba muri ibyo bihe twabashaga kurebesha amaso y'umwuka maze tukamenya ubusobanuro bw'ubuntu bw'Imana, twabona abamarayika baharanira kudukiza kwirwanirira bakora uko bashoboye kose kugira ngo bashinge ibirenge byacu ku rufatiro rushikamye kurusha imisozi y'iteka ryose, kandi ukwizera gushya n'ubugingo bushya byakongera kubabamo. Ubwo Yobu wari indahemuka yageraga mu bihe by'umubabaro ukomeye n'umwijima, yaravuze ati, umunsi navutseho urimburanwe n'iryo joro havuzwe ngo mama yasamye inda y'umwana w'umuhungu. Ayi, yaba umubabaro wanjye washobora kugerwa n'ibyago byose bigashyirwa ku bipimo. Icyampa nkabona icyo nsaba Imana ikampa icyo nifuza, ni ukugira ngo yemere kumpondagurika ariko ukuboko kwayo kukampuhura. Ubwo mba ngifite ikimpumuriza. Nicyo gitumye ntiyumanganya, mvuze mbitewe n'agahinda, ndaganya amaganya mbitewe n'ishavu riri mu mutima wanjye. Bigatuma umutima wanjye ushaka kwiyahura no gupfa, bikandutira guhora mpururwa muri izi ngingo. Kubaho kwanjye ndakuzinutswe, sinshaka kurama, ndekera ukwanjye kuko iminsi yanjye ari ubusa. Yobu igice cya gatatu, umurongo wa gatatu, icya gatandatu, umurongo wa kabiri, uwa munani kugeza ku wa cumi, n'igice cya karindwi, umurongo wa cumi na rimwe, uwa cumi na gatanu n'uwa cumi na gatandatu. Nyamara nubwo Yobu yari aremerewe n'ubuzima, ntiyemerewe gupfa. Yeretswe ko kubaho mu gihe kiri imbere bishoboka, kandi ahabwa ubutumwa bw'ibyiringiro bugira buti, ni ukuri niho uzubura amaso yawe udafite ikizinga, uzakomera kandi ntabwo uzatinya, kuko uzibagirwa umubabaro wawe, uzawibuka nk'amazi amaze gutemba, kandi ubugingo bwawe buzarabagirana kurusha amanywa y'ihangu, naho haba umwijima hazatambika umuseke, kandi uzaba amahoro kuko hariho ibyiringiro, nukuri uzakebuka ibigukikije wiruhukire mu mahoro. Uzaryama he kugira ugutera ubwoba, nukuri benshi bazaguhakwaho. Ariko amaso y'abanyabyaha ziheba, kandi ntibazabona aho guhungira, n'ibyiringiro byabo bizaba guheza umwuka. Yobu igice cya cumi na rimwe, umurongo wa cumi na gatanu kugeza kwa makumyabiri. Yobu yavuye mu gucika intege gukomeye no kubura ibyiringiro, maze agera ku rwego rwo hejuru rwo kwiringira imbabazi z'Imana n'imbaraga yayo ikiza adakebakeba. Yavuganye intsinzi agira ati, naho yanyica napfa nyiringira. Nubwo bimeze bityo, inzira zanjye nzazikomeza imbere yayo. Ibyo nabyo bizambera agakiza. Ariko jye ubwanjye nzi yuko umucunguzi wanjye ariho, kandi ko amaherezo azahagarara mu isi, kandi uruhu rwanjye nirumara kubora, nzareba Imana mfite umubiri. Nzayireba ubwanjye, amaso yanjye azayitegereza sayundi. Nuko umutima wanjye umarwa n'urukumbuzi. Yobu igice cya cumi na gatatu, umurongo wa cumi na gatanu n'uwa cumi na gatandatu, n'igice cya cumi n'icyenda, umurongo wa makumyabiri na gatanu kugeza kwa makumyabiri na karindwi. Nuko Yobu asubiriza Uwiteka muri serwakira. Yobu igice cya mirongo itatu n'umunani, umurongo wa mbere, maze ahishurira umugaragu we ugukomera kw'imbaraga ze. Igihe Yobu yarabukwaga, umuremyi we yarizinutswe kandi yihanira mu mukungugu wo mu ivu, noneho icyo gihe Uwiteka yashoboraga kumuhira cyane, kandi imyaka isigaye mu kubaho kwe ikaba iy'agahebuzo mu buzima bwe. Ibyiringiro n'ubutwari ni ingenzi kugira ngo umuntu agire icyo akorera Imana. Izo ni imbuto zo kwizera. Gucika intege ni icyaha, kandi nta gushishoza kubirimo. Imana irashoboye kandi ifite ubushake bwo kurushaho kugaragariza abaragwa ibyasezeranyijwe. Abaheburayo igice cya gatandatu, umurongo wa cumi na karindwi, kugira ngo aho abagaragu be imbaraga bakeneye zo gutsinda ibigeragezo n'ibishuko. Imigambi y'abanzi b'umurimo w'Imana ishobora kugaragara ko iteguwe neza kandi ihamye, ariko Imana ishobora guhindura ubusa imigambi ikomeye cyane muri yo. Ibyo ni byo ikora ku gihe cyayo no mu buryo bwayo, igihe ibonye ko ukwizera kw'abagaragu bayo kwageragejwe bihagije. Hari umuti wizewe ku bacitse intege kandi babuze ibyiringiro. Uwo muti ni ukwizera, gusenga no gukora. Ukwizera no gukora bizatera umuntu kugira ibyiringiro, no kunyurwa bizajya byiyongera uko bukeye n'uko bwije. mbese waba ugeragereshwa no gutwarwa no gutekereza kaga gakomeye kakugarije cyangwa gucika intege mu minsi y'umwijima w'icuraburindi igihe ibigaragara byerekana kaga kakuri imbere witinya izera imana imana izi ibyo ukeneye kandi ifite ububasha bwose urukundo rwayo n'imbabazi zayo bitagerwa ntibyigera bicogora urukundo rwayo n'imbabazi zayo bitagerwa ntibyigera bicogora ntuzigera utinya ko imana izananirwa gusohoza isezerano ryayo ninya kuri kwiteka ryose ntabwo izigera ihindura isezerano yagiranye n'abayikunda kandi abagaragu bayo bayikiranukira izabaho urugero ruhagije ruhuje n'ibyo bakeneye intumwa Pawulo yarabihamije ati ariko arampakanira ati ubuntu bwanjye buraguhagije kuko aho intege nke ziri ariho imbaraga zanjye zuzura nuko nzanezerwa cyane kwirata intege nke zanjye ngo imbaraga za Kristo zinzeho nicyo gituma ku bwa Kristo nzishimira intege nke zanjye no guhemurwa nzishimira n'imibabaro no kurenganywa n'ibyago kuko iyo mbaye umunyantege nke ariho ndushaho kugira imbaraga urwandiko rwa kabiri rw'Abakorinto igice cya 12 umurongo wa 9 n'uwa 10 mbese Imana yigeze itererana Eliya mu isaha yo kugeragezwa kwe oya rwose igihe Eliya yumvaga Imana yamuhanye ndetse n'abantu bwabo Imana yari ikimukunda nk'uko yamukundaga igihe yasengaga maze ikamusubirisha kumanura umuriro uvuye mu ijuru ukamurika mu mpinga y'umusozi Karumeli. Noneho igihe Eliya yari asinziriye yumva umukozeho mu buryo butuje kandi yumva n'ijwi ryoroheje rimukangura. Akangukira hejuru afite ubwoba nk'aho yahunze atinya ko umwanzi we yavumbuye aho ari. Nyamara wari uhagaze hejuru ye ntiyari umwanzi ahubwo yari inshuti. Imana yari yohereje umumarayika uvuye mu ijuru azaniye umugaragu wayo ibyo kurya. Umumarayika yaramubwiye ati byukurye. Arakanguka abona umutsima utaze ku makara n'agacuma k'amazi biri ku musego we. Eliya amaze kurya no kunywa ku byo yari yateguriye ngo agarure ubuyanja arongera ariryamira. Maze marayika agaruka aho ari akora kuri uwo mugabo wari waguye agacuho nuko amubwiza ijwi ryuje imbabazi ati byukurye kuko urugendo ari runini rugukomereye. Nuko arabyuka ararya aranywa. Kandi bitewe n'imbaraga yari atewe n'ibyo ariye abasha gukora urugendo rw'iminsi 40 n'amajoro 40 agera i Horebu ku musozi w'Imana abariho abona ubwihisho mu buvumo.